Eyo naje bali baweereddwa amagezi bulijjo okozesanga eddwaliro ly'omulago okufuna obujjanjabi obw'ekikugu okusobola kuno okoleddwa Ssaabaminisita wa Uganda Maama Robinah Nabbanja bw'abadde alambula eddwaliro ery'omulago n'okuyozaayoza abasawo naddala abakyala olw'okwewaayo n'obumalirivu bwe bakozesa nga bakola emirimu gyabwe nga bajjanjaba bannayuganda.
My deepest appreciation to the female health workers of Mulago National Centralized Referral Hospital. Women form the backbone of Uganda's health care system. Your dedication ensures that millions of Ugandans receive care every day.
Wabula n'asibirira abasawo entanda okusoosowazanga okuyitibwanga kwabwe wabula n'abasaba obuteenyigira mu byakwebulankanyanga ku mirimu n'okulembeza ebyensimbi eri abalwadde bwabwe. Abakulu mu ddwaliro lino ery'omulago bategeezezza Ssaabaminisita wa Uganda Maama Robinah Nabbanja nti eddwaliro lino ery'omulago lirina abasawo abakugu abasobola okukola ku bintu ebyali bitwala bannayuganda ebweru gamba nga okusimbuliza ensigo, okusimbuliza emitima, okutereeza obwongo so nga mu bbanga eritali yeewala baakutandika okukola n'okusimbuliza ekiwumba akalulwe n'ebirala ebigwa mu ttuluba eryo.